Ndingunomalungisa Kampalweni apha eFreyfront, ndihlala eFreyfront kwindlu ye-RDP. Ndichatile, ndinabantwana abayi-7. Mna ndiyawuthanda lo msebenzi wakwa-council. Into nayo ngumsebenzi onzima kakhulu for oomama, abantu bangoomama, ngoba ngumsebenzi apha kusetyenzwa kanzima. I-council isiniki transport. Njengoba sisebenza le contract siphuma apha ngabo-6 apha endlini, and indawo esikuyo indawo enezikoli, indawo ene-gangsters. So mhlawumbi ungafumana ne-rape ngumntu ongumama kumnyama phandle uyahamba, and yi-distance akuya eMuizenberg Beach apho sisebenzela khona. So yingxaki into ezinjalo.
Amasebe kamasipala anikezela amasebe awo kwiinkampani zabucala okanye asebenzisa iinkampani zangaphandle ukunikezela ngeenkonzo nezifana nokuqokelelwa komgqomo kunye nokucocwa kwezitalato kwiinkampani zabucala. Imisebenzi efana nokuqokelelwa kwenkunkuma ibivame ukuba ibe yimisebenzi yamadoda, logama amakhosikazi becoca izitalato ngaphantsi kweenkampani zabucala kwaye bebengasebenzi isigxina. Ubume besini buchaza indima yamakhosikazi kunye namadoda ekuhlaleni. Umthetho ongesini uchaza ukuba amadoda nabafazi mabaphathwe ngokulinganayo kwaye kuqondwe ukuba baneemfuno ezahlukeneyo. Kolu shicilelo lulandelayo, umbutho wabasebenzi bakamasipalati, iSouth African Municipal Workers Union, iSAMU, uchaza indlela ekugqolwa ngayo nendlela ekusoloko kujongwe ngayo inzuzo ngoomasipalati. USAMU uthi le nto ikhokelela ekwandeni kokungalingani kwamadoda nabasetyhini emsebenzini. Ukungalingani oko kuthi kuchaphazele abo basetyhini abamnyama.
Igama lam nguThandi Makhaphela, ndiyi-provincial administrator kwaSAMU eNorthern Cape Province and futhi ndiyi-gender coordinator for iSAMU kwi-province. Okay, ikamva labo limsibila xa siqhubela ezi zinto used machinery, ama skills transfer, i-gender olwi kwimeko of division of labor, sithi ku employer mabe bona babone ukuthi i-skills zaba bafazi bayazi-developa, ukubafundisa ukuthi kukho ezinye izinto ebona bangazenza nokuthi baphucule imeko abafazi basebenza kuwo.
Kubaluleke kakhulu ukuqwalaselwa kweemeko zabasebenzi ngeenkampani zabucala ngenxa yokungahoywa kwamalungelo abo basebenza ithutyana, kuba kaloku abakhuselekanga xa kuxoxwa ngemivuzo ingakumbi kwabo basebenza koomasipala. Oorhulumente basemakhaya bathi bazama kangangoko ukuqinisekisa ukuba imithetho yokusebenza iyabancumisa abasebenzi. Ongumphathi wecandelo elithutha inkunkuma uClaire McNon uyachaza.
Those are very, very sternly monitored. The tender documents are drawn up stating in absolute detail the compliance with labor law, safety law, taxation, at least the minimum wage being paid, and we check on those things. I'm well aware of the people in Freyfront, and it's not a unique situation. The city has endeavoured, where it's going to do the odd clean-up campaign, which is non-sustainable, it's odd projects, to try and help those women by at least giving them temporary assistance. In most of these areas, such as Freyfront, where there is cleaning needed, we do need to still go to tender on a long-term basis, where people would have more security of tenure. But in the meantime, one can only use people in a temporary way for odd cleanup campaigns.
Kukho ubungqina bokuba kumasebe athile kamasipala, amavolontiya okanye abasebenzi bethutyana banyanzeliswa ukwenza imisebenzi yabantu abasisigxina neqatha. Kwenza oko bathi baphungule umthwalo womasipala, kodwa imeko zengqesho zibe zingentle kwaphela kubo.
Sabona ukuba kumdaka apha kule ndawo esihlala kuyo, njengoba indawo yethu siyithanda, sabona masiqalise sazivolontiya. Sabona masivolontiye siyikline, sathatha imitshayelo yethu, imihlakulo yethu, ikiriva zethu, yonke nje into yethu nempahla yethu saqalisa savolontiya apho singabantu ngoomama nootata bambalwa but ngoomama abaninzi. si volunteer sa cleaner singafumani into kangangonyaka sazothi xa sigqibe unyaka kwazoqalisa ngoJanuary kwango 2003 ngo 2004 kwaqalisa ke ngokwazofumaneka icontract evele no councillor councillor wasesinceda esizamela umsebenzi onjenge contract safumana icontract saze safumana basisebenze iveki mhlambi ezimbini mhlambi inyanga simane sizama ngolo hlobo sisaqalisa ke ngusafumana into zokusebenza icounsellor yasihoya yasinike into zokusebenza ya saba siyasebenza ngosiyakwazi ukubhataleka.
Iinkonzo zikamasipala kwiingingqi ezihluphekayo kunye nezo zabantu abafumileyo zazisaya kungalingani ngexesha lobandlululo. Ukungalingani kwakumayela nokunikezelwa kweenkonzo kunye namanqanaba wokuqeshwa kwabasebenzi.
Okay, kwi-communities apho ama-entrepreneur asebenza khona kukuthi i-waste ayilandwa like ilandwa pha kwi-affluent areas pha e-town apho zafikela abomama bethu betshayela estratini uzibuze ukuthi why into yokuthi sibhatala ngokufana kodwa inkunkuma zethu azilandwa istrata zethu azitshayelwa and sibhatala i-rate efanayo.
Abasebenzi bakamasipala basetyhini bathiwa nya kude ngenxa yokuthengiswa kweenkonzo zikamasipala. Oomasipala banoxanduva lokuphucula ukulingana ngokwesini kwabasebenzi. Ukanti umthetho womasipala, i-Municipal Service Act, ubanika ilungelo lokuba bathabathe isigqibo sokuba bayenze njani naloo nto. Umzekelo, umphathiswa wabasebenzi kweli angabeka umqathango wemivuzo othi abo basetyhini abathutha inkunkuma baza kurhola imali elinganayo nabo basebenzi basebenza emakhitshini. Le meko iya kunqanda ukuza nesigqibo esilungiselelwa ungoku. Kodwa siyazi ukuba abasebenzi basetyhini bakamasipala bafuna imisebenzi ekhuselekileyo, hayi ukutshayela izitalato nje kuphela. Masikhe sixoxe ngesisombululo esingcono nesingalungela iindawo zethu. Mamela, utsale umnxeba. Khumbula ukunxulumana nathi kwiveki ezayo xa siza kube sithetha ngokuthengiswa kwamashishini karhulumente kunye nokusetyenziswa kweenkampani zangaphandle koomasipalati.